Poe, make up. Turn me up a little bit more. Let's get it.
Baba, 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 Baba.
Nazungukwa na na wengi, they never change me. Shawaweka sana benchi, kudada denki. Kila buyu bona fresh, isidi na fenki. Wakubali mini monster, they underrate me. In my city yo, wana nita mandingo. Nago dribble kazi flows, wana nita talibo west. Yes I'm so fresh, villain na clean nice. Maze I'm so fresh, formation yetu 442. Imbobo bebe food, tuneshi naona tuna vietu ni mikongo tu. Malaya ni kimoko tu, kuna vivi yu. Kinona nade mwako mjini ujwe ni kiki tu.
Nita imesha ni warusa, haini bingi. Watoto wakitaka ruka ni viingi. Mkongo kiuvalia shuka ni mshigi. Mimi ni mkulungwa old time isanya bingi. We
wakiuliza uyu nani, kwambie ni Gaddafi one more time baby.
What's my name y'all?
Okay.
Baba.
Yes sir.
Baba.
Woo woo.
Baba.
Yeah yeah.
Baba.
Say what?
Baba.
Oh God.
Baba.
Woo woo.
Baba.
Yeah yeah.
Kama goli ya mbaofsa nyuma ya beki. Kuni ita shoso kuwa ponge la bajeti. Mwambia hela ndogo ndogo, please don't beg me. Chako changu baba, chako angu akiombeki.
Washamba wanakunja eti na bow. Wanauliza vile na roll na checka tu. What the fuck with you? Netwa fizi wa rap kwa easy flows. Na kujuza if you didn't know, now you know, nigga. Flow ni new school, na siko marinated. My fans wanataka flavor so I translate it. Netwa king be the crown. Can you believe it? Was soon a mini drop down. I just delete it. Go go tell everybody. Konde gang for everybody. To go peace, hate body. Don't hate nobody. He was dead, show kali. Kusu swag, I'm your daddy. Ladies, let know about it.
Wait, wait, wait. Wakiuliza uyu nani, wambie ni Gaddafi one more time, baby.
What's my name, y'all?
Okay.
Baba.
Yes, sir.
Baba.
Woo woo.
Baba.
Yeah, yeah.
Baba,
yes sir.
Baba,
woo woo.
Baba,
yeah yeah.
Baba,
say what?